na ebaki ya kosuka boye soki onimaki nga mbele mpasi oyo yelio te maloba bazali bolisano kasi oyo ya koyoka ezali ye peli ya bino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nga namoni nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nganga na mana na makasi na nzoto biwa ya tabu na lavi na ye ezali se na maboko nzambe mama oyo nyonso ntango eyaki nayebaki ekosuka boye soki onimaki nga mbele mpasi oyo yelio te maloba mazali bolisano kasi oyo ya koyoka ezali ye beli ya mino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nganga na mana na makasi na nzoto liwa ya ntango na lavi na ye ezali se na maboko nzambe mama
bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola 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 mwana moto abandaka te baye bameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ye bakende na sango batumola 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 mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bolulu bakende na nsango
nzoto oyo batumola yango mata na komwana ingoma ya vize wuta na misisa mikangazo yaka baseleta mala ye na nikokasanga alikalai bato balingi bisoto bivrete vraimen mpona nini bakoti elabisoma bakubi pai bisoto beba ye
bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ye bakene na sango batumola 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 mwana moto abandaka te baye bameka bayoka mokosa mpe na bolulu bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ye bakende na sango batumola 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 mwana moto abandaka te baye bameka bayoka mokosa mpe na bolulu bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ye bakenda na sango batumola 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 mwana moto abandaka te baye bameka bayoka mokosa mpe na bolulu bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ye bakenda na sango.